vilionesha kabuluba kwa kwe
iwe
iwe
mone membu isho uchita lelo Yesu enalelela ngaiwe chashupashani mono lupanda wafwilile Yesu kuti imembu Yesu shive shakwele lwa
Bakuluba kwa kwe Iwewe Lelele Elela Umundo ue Ngefya Yesu Elela Mwelele Wilolesha Bakuluba kwa kwe ka iwe lelele
Chipingo chitilati uyo ushelela umulu dewa kwe lelo onse uyo welela akamono mulu kanjiwe Maria Magdalena Haelelwe Membu Mona Jonah Haelelwe Membu Mona Zakeyo Haelelwe Ngaiwe Shashupa Shani Kanshiwe Bakuluba kwa kwe Iwewe Lelele